Funguo za bima kanitoa bongo nimefika mpaka china toto zipuka kishungi nimezima kamenipa lunch nimekula mpaka dina hii Santana, Santana kitandani maji maja na pambana kana inama kanavo iyo kota kama uwasama
kiri kiri siko pesh na mpa mbiri mbiri sina break, sina break. Na kandundisha mwiri kitenes, kitenes.
Kameni kiri kiri imara kesu Asa nioneshe yaricho kupa mama
Sugua 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 Sugua
Mama we
Sugua Sugua
Sugua
Sugua
Zambi
Sugua Sugua
Ta Ta penda pini pini ama kitata Kupa kwa chini chini ama kwa ngoko Golisa bini bini ama kimako Chenga mwenini, nini joni boko
Amake!
Udi, 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 udi
Udi
Katatoka kugudi, gudi, gudi
Udi
Mudi, 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 mudi
Udi
Navyo katafuna kama fudi
Oh yeah, katoto yani dosalale
Dosalale
Nakapa fishi kambale
Wakambale
Kibidu bidua
Oh bidua
Pindu pindua Yani nakachimbu chimbua Nambandika bandua Odatate Yani kama gaga limekoma kwenye gu
Sugua 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 Sugua
Mama we
Sugua 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 Sugua
Oya baby Wakiweka unaweka Chomeka
Weka
weka weka paka down
Weka tune
Komesha watoto wa town
Weka tune
Weka kama unasusa
Weka tune
Nisogeze kisambusa
Weka tune
Weka 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 paka down
Weka tune
Nikomeshe watoto wa town
Weka tune